ngikhipha wena ngijayiva la babheke wena udlala ngami uzoswaba wena uthini uzi uthini uthemba ebusuku namini uthanda ikhekhe ngithi kugrand zokuthola event baby relax akwazi ukukhethe baby relax zokuthola event
I don't wanna dance with you but I don't want nobody else but you I don't wanna dance with you but I don't want nobody else but you Abazali bambazwi amantombazana teen you're my man and I'm your queen you're my man and I'm your queen
Litoba mvula chikolela ha chikolela litoba mvula chikolela Nifima ndakufa